ikhathi zokudla nomndeni zinomaka ohlala isikhathi eside olusizo. Uma imndeni ingasiqonde ukumisa ezinye izinto bese iziphi isikhathi sokudla ndawonye ixoxela, lokho kuyohamba ibanga elide ukudala kunamathelana nokuzizwa usekhaya. Ohlelweni zomndeni namhlanje sizoxoxa ngokuthi ungaqiniseka kanjani ukuthi iy'khathi zezidlo ekhaya ziba ngezokudla komphefumulo futhi. Hlala nathi. Phinde ngubingelele ezomndeni uhlelo lwethezeluleko eyiphatheka ngabaka Focus on the Family. Umama usibhalele ebuza lombuzo. Singenza kanjani iy'khathi zesidlo sakusihlwa zibe ngezeqophelo eliphezulu? Singumndeni sinqoma ukudla ndawonye ongenani kathathu ngesonto. Sathu ku-adjusta kwasekuqaleni kwakukuningi okwakusashodile, kodwa sengithakasile ukubona ukuthi kunokuhle osekwenzekile. Okwamanje kungumgomo wami ukukusopha ukuba ikhathi zokudla ndawonye zibe nokuhle. Nqonqonqo ngifuna ukuthola indlela ezinhle zokusebenzisa lonke ithuba sindawonye. Nenazi izinto esingazicinga ezingenza lobuhle bande. Kuningi kakhulu okuphathekayo ongakwenza ukuba isikhathi sokudla nomndeni sibe ngesinenani elikhulu. Phambi kokuba sijule, sithanda ukusho ukuthi kungubuciko ukukwenza. Okusemqoka ukuthola ibhalansi enhle. Njengoba ususebenzile ukwazi ukubabeka etafuleni, sokumele-ke uyekele imvelo iyiqaqekele yona ngokwezinto. Nokho, usengaletha inkombandlela emnene eyikhathini eyifanele uma uhlakaniphile futhi wazi okwenzayo. Iy'khathi zokudla zomndeni zingaba ngeyinamandla ey'nganeni nabadala futhi. Zimele ukuba isikhathi samaxoxo kokwenzeke osukwini, kumbe ngezokukhuthazana, isikhathi sokuhleka nokufunda, ukukhuluma ngesizotha, nokuyazi indawo yakho njengelunga lomndeni, kumukela ivakashi, kanjalo futhi nokubona nibonge unakekelo lukaNkulunkulu lwansuku zonke. Ngokwethu, yizona zinto lezi okumele uphokophele ukuyifeza uma usopha ukuba nidle ndawonye. Ziningi indlela zokwenza. Ungasebenzisa amahlaya, indaba eyithile, imibuzo, izincwadi, ukuze nithole ingxoxo eyinothile. Usengahlela intambama niyihlekela ningumndeni, la khona ningahlela amahlaya ngezinto eyithile ezinhle. Yebo nebala, ziyoba khona ikhathi lakhona ukuhleka kungayi kuba yinto efanele. Kulezo ikhathi-ke zikhona ezinye izinto ongazenza ukuqhuba ingxoxo. Usengaqala nokuxoxa ngotho oluthile olwenzeke ey'ndabeni olusemqoka. Kungaba isikhathi esihle lesi ukukhuluma ney'ngane zakho ngokudla ezikudlayo. Zimele ukuqonda kungani okunye kungcono kunokunye. Khona uselapho bakhombise ukudla okhuluma ngakho. Ukufunda izinto ngesibonelo nidla kungaletha izifundo zempilo ezohamba ibanga elide. Sise kuso lesi sihloko sokuxoxa. Singathanda ukusho ukuthi akusikho ubuhlakani ukuletha udaba lomndeni olubucayi nidla. Ngoba uma kunjalo akekho ozothanda ukuza kuleso sidlo la kunendaba ezibucayi khona. Hlehlehle, kumele isidlo sichazwe ngokwemfudumalo yaso, inhlonipho, phepha nokwazisana. Uma kubuke abaningi bengenakho okuningi ukusho, usengaqala ngokubuza umbuzo ovulelekile njengokuthi belunjani usuku lwakho, kumbe ikuphi ongahambanga kahle namhlanje, noma ikuphi enikwenzayo. Qinisekisa ukuthi incingo TV kucinywe phambi kokuba nidle ndawonye. Ubukhona kwenu ngomzimba ngeke kusho lutho uma ingqondo ikwenye indawo. Isikhathi lesi sokuyixoxelana indawonye ningaphazanyiswe lutho olunye lwemiphayizo kumbe ucingo. Iphuzu lapha ukuba ninamathelane ngendlela enzulu futhi nazane kangcono ningumndeni. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo. Sisihlabelisa phambili umndeni wakho.